tracks.
Yeah,
four feet.
What's up,
8.8? Now you phone kongi lingili kumacha. The fire kukumona nolo chile shani. Uyo mupila mami nebo sha umona pokos. Na lemona tiku mutima wali koma ko. You way better ma, you way better. Nakateka sopa noni way later. Nolo fiaka le mami satu fiambishi. Nangabonu kumutima kangu tangishi. I never thought I'd ever see the better days. Nolo yose yali mone kama Saturdays. Satu shani ma, satu shani. Naba kujusha mami kama shani so.
Kila nikikuwa na we unapona. Wangu wigo. Unapanda na kushuka kama homa. Wigo. Unatisha ka virusi vya corona. Wigo. Utafuta dozi kwako sitokoma. Wigo. Yani na hisi kama nimepona. Ule ugonjwa tu ninapomona. I like the way she go down. Uzuri asiri asiyo wapona. We go, we go. We go mini banda kajo go. Nivyo, sivyo. Unavyo nikimbiza mtete ya chingato bo. Taki Maria Rosa. Mguu moja kwenye meza. Ongea Kiingereza. Chizi na Zambia together.
Yeah. Body shape, mami super fine fine. Ulantoba ngonu buto you my sunshine. Pela kumutima kakupela fiozi. Dawaba ngaba daba fwaya fwaya shoze. Koza
wana sema picha bado ndotlela. Ukipita nyuma kama semitela. Vumilia hata kama sina dola. Manyaku nyako sidia kanipola. Kila nikikuona we unapona. Wangu wigo. Unapanda na kushuka kama homa. Wigo. Unatisha ka virusi vya corona. Wigo. Utafuta dozi kwako sitokoma. Wigo.
Manso, manso. Asabi boss like. Ay, ay. One more time like.
Manso, manso.
Asabi boss like. Ay, I know you feeling this. Mwona fila fintu na ikonga. Atina temu mutima vena badi sonda. Maipu yomba fire fieba kwanga she. Bama yesa pata thinki vima kanga che. Alitie mami and here we go. When we quarrel and fight that's how we grow. Defi sungu kuno you know I'm ninko. So you got me feeling like an eye of a ninko.
Kila nikikuona we unapona. Wangu wigo. Unapanda na kushuka kama homa. Wigo. Unatisha ka virusi vya corona.
Wigo.
Utafuta dozi kwako sitokoma.
Wigo.
Kwanza nipelekeshe dali. Kwa penzi lako mini lewe. Ajoto kali niwe fan kubebe. Na soda ya balidi nikuongeze. Kila nikikuona we unapona.
Wangu wigo.
Unapanda na kushuka kama homa.